umenishinda now.
I know.
Si yo siri na umia daily na kesha na kiunongongo.
Oh, mina tweza, na fikitwe jicho ivo. Oh, dalili kama sote, kuseka na vitendo.
Sauti tunasimama wima.
Ukigusa switch tundo taina zima.
Na wewe seka dinataja jina.
Ake wendo bifix nota pato zima.
Know that I can't take it no more. Miza la kufanya sina. I'm feeling low to see it's not no more. Yani visa 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 bina.
Yeah, you know that I can take it no more. Nani miza la kufanya sina. Baby, I can take it no more. Can I take it?
I can't let you let make love to you after this COVID-19.
I can't wait to make love. Nifuta upweke.
Na mina hidi so kuacha apeche. Ilifarangati itakuwa kasheche.
Na mafikichi mavituzi yako na pendaga.
Mama,
nipe.
Na kuichi kuitu kiwandichu na sugu wa gaga.
Hey, hey, baby one way. Bandika bandu wanifukane.
Monday baka Sunday. Nikuchizishe kwa ridi mkupandi. Fanya sina. I'm feeling low to see it's not no more. Yani visa 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 bina.
Yeah, you know that I can take it no more. Nani visa la kufanya sina. Baby, I can take it no more. Can I take it?
I can't wait to make love. Make love to you after this COVID-19.
I can't wait to make
for you, mama.
Abba!